kisha awe kwena yali chile impanga yafimbwa maluba nampilisha emba emoneke kala nabamushilo nempange amfumu yasu imanueli emo abashila bakaya Fimbwa maluba nempilisha yemba emone nkekala nabamushilo nempange amfumu Yesu Emanueli emo abashila akaya ikala nempange amfumu Yesu Emmanuel, emunenge kala, nabamushilo, emunenge.